yeah, 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 yeah. Hakuna umaka hindi chika idea bing dada. Wakitaka peace na watich bana mini don dada. Wataka osha mbele yangu, don't bother. Wataka kula sahi wakati mini mesha salsa. Wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu, yeah, don't bother. Wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu,
double S, osha mbele yangu, too far for listen, look. Wataka cheza na mi competition, don't bother. You niggas is not sober, I feel like a stepfather. I don't need approval, need a ghost, don't need a ER products. Niggas on a rap shit about trap shit, you ain't got nothing. Secure the bag in TZ, bet I make it look easy. I'll be here next season, I don't need no reason. I don't need no niggas, no girlfriend, no favors. Cocaine is so white and I got dark like evening. Nigga look, hocus, focus, but they all notice. This is my house, I kick them out, they don't need notice. Fuck y'all, y'all big talking, I'm still bad and I'm still gorgeous. Queen peen that don't dada, bad bitch, I don't need brother.
Hakuna kuma kwa hindi, chika idea bing dada. Wakitaka peace, now I teach, bana mini don dada. Wataka osha mbele yangu, don't bother. Wataka kula sahi, wakati mini meshi salsa. Wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu, yeah, don't bother. Wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu, yeah, don't bother. Hey.
Hey, my vibes got hot, see I catch the bus. Mambo hizo huwa sisi bina fuss. Tambo mi uwaga na maras. Kumacho mekundu wa shafuta nyas. Nikilala kichwa ina wasa kash. Nikiamka nazi saka paka bas. Bada hapo minataka kurilax. Minataka kurilax. Niggas really don't know. Even ni kwambia mpaka lini kwamba kiwa na mapisi. Sijui ni wanono. Story ni za ngono. Ni wanao wanapenda kushika mikono. Ila nioni tena akianza story za mitonyo.
Hakuna uma kwa hindi, chika idea bing dada. Wakitaka peace, now wa teach, bana mini don dada. Wataka osha mbele yangu, don't bother. Wataka kula sahi, wakati mini meshi salsa. Wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu, yeah, don't bother. Wataka osha mbele yangu, wataka osha mbele yangu.